education for all. Tuma watoto shuleni, waje wasome sawa sawa. Nikwa fisi nuna yunfu. Knowledge is a power, knowledge is a wisdom. Akami mbaku michoni vaku, kwa tusukulu nantu. Don't be mumu get some skill, wala yetuka some skill.